get them shallow tunes.
Fresh out media. Zenhouse now you're
doing this. Mr. Mines at Chifunga.
Abakusate. Nashimina Baropola Mufire Mushikwate.
Yarot, it's me again, okoninga lomba takulinga teimu inga fwenene. Uwalomere mwali mupera, wakonkonza sheku chivina wali iswiwa. Chukukisha nina ine, narusha dionza na maka atenda sunga na ine. Teto mwana switch, ukwa bula switch. Swati ya njiari kama panche mwana switch. Kamanda hile nerorera, baruwa nina shonongo kunze kavarerorera. But ni mwishi na riyo nubere mumegera. Ya uitachaka mwane kabwe nunga mwane kera. So, mbare ni shonongo atapwe. Pressing sono kwambia, baruwa ni wakumwe. Ije pepombe pari onze nga buwacha njira.
Mweza hile mwepa na vambi. Nelonga mwenye mukishe na ine.
Ni pale mule pala bambi. Diringi mula mwana no kuchula. Kwa juku kwenye filamba janji no kuse kwa kuwa nandi. So hapa mboneka kwa chaba nomo. Mula nduwa kuchula banduta wambona nomo. Katweshi nga mwani mbika kuwaya. Nakudu wafwa lelo ndajira koko waya. So ine pepo de zidia kwe bati nasalwa. Begia waito pachiba nono wabasalwa. Pale ninga file mwapadiria pula. Muna ngufile mwale pala badiko pa kutendeka. Bless me so I can dine with kings and queens. Nana kukudia chivwa body kandolo na beans. I don't wanna live in shame, God bless me please.
Pantu mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira yeah.
Mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira yeah.
Mwikaleka bakanzike. Bakanzike.
Chiema mwisha neka. Ngefo mwala ile ukuwa na ine. Nzi mwana wenu bashie mani. Pepa don't leave me ya. Pantunga seba nyoshi na lienu. Kamwene shamobu ukuru wenu. Nesa lero rafu kama na panshi. Ile mule pala bambi.
Bambi.
Nelomba mungibu kishe na ine. Chula nchula nawe. Narisha mwikaseba nawe.
Pantu mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira yeah.
Mwishi na rieno mwantu mpira.
Tumpira yeah.
Mwikaleka bakanzike. Bakanzike.
Kineza ni mfumu te kutituruse. Bossman, Mosket, Watizuru. Nama Ustaz, Baerika, Chucks, Of Mosket, Kati, Social Batnika, Young Deza, Set Sky, Electronic, Fiera, Nobusaka, Kanyari, Rako, Katmani, Parusaka, Dimas, Dimane, Jiki, Chopa, Jameshi, Copa Boys, Boswan, Umumba, Hoda, Zend, Chow Dawan, Boutique, Babota, Naiwe. It's family, Bazara Chevo. Smart, the social boss. And some J-Mafia. I don't know if you wanna fight. Boss Osamo Musungu.
Baba Filipi, kuchore funta ora shani firimba kwa nagamo Ruburi ruambushine ngombe Ginde weo timbo kondo don jojo Firimba filero wele lakofe kwa nagamo ni rodi pop na nguyo geta Yante dede
Fresh out video.